Mary Swagger Beats.
Brushing past the blood. Ikhulele kasi ey ey benfunda ngebasa re re bendiqonde kapa ndiseko prasa ndingena khanja ne ne ikhulele kasi ey ey benfunda ngebasa re re bendiqonde kapa ndiseko prasa ndingena khanja ne ne ubane beyazi nge trap kwicala lesiphaza ndingibe yasiva yesandiseko ndandirepha kwavuka amathuba kaloku ndingumgolokoti watch out kuzophela ubuntu liphelele ixesha lodlala qonqo ntsindi yokuqala kwanam ndingunumber one yafana nqwana sky yayaza never go down babu yayaza never go down xa senditsalizo li mehlo wam abalusi zi then bone luzi zi ndlebe zam zethi ntsintsintsi ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ndingenakhanja ne ne ndiseko phasa ey ey bendifunda ngebhasa re bendifunda ngebhasa ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ikhulele e-Eastern Cape yani ngixhosa kaloku ugcwela apha ekapizela uzosebenza espito bacinga nebet namanawezo thatswani bayeka apha ekapa siphila sonke banasiphilisani sonke loo nto sinayo kumele sonke kwazi sidile nendlala sinqubane ngentloko kocaca icala okubhokwe ibrasa nembona ufuna umoshi plans le mali neyonga ndikwazi uthenga iteki so ngoku uzandikhosa xa ndizokhwela iteksi thatswanje nilapha ndibalekele ikesesani ikhanza nelipi mna ke analo nesizi ipu uphume efilipi nidwele uba phaya nibhatala igqithi exerhodman ngayeke ndayazi ndikumoshile vele ndicela umama bashenxa kwazi kuringe ityani kwenye ityani sothi sombululo sivele sothi sombululo sivele ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ndingenakhanja ne ne ndiseko phasa ey ey bendifunda ngebhasa re bendifunda ngebhasa re ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ikhulele kasi mara ndikele kasi anamali okhwela iteksi sondisipanisa imbanje ndingena ebanjini kanjani kanjani iigatyi zimbuzi kanjani kanjani ndixelele ukuba ndinalo zafuna undibetha ndabeka phantsi ndixelele ukuba asoze untshayiso uzahamba kangaka kungcono utshileksi bra ngoba asoze ulenze ta ngoba imali ndinayo itikiti lona asoze ndilithenge bra ngoba abanye bakhwela mahala namkhwela apha afrika uyeke ta kayeke ta kayeke ta mali khona xa iphelelanga ebakhonzini bathi nemso abafuni uniskefela boke witi ndiyazithengela anamali yokubhekela babende nawo ulani omncane benza kufakela ube grenta ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne ndingenakhanja ne ne ndiseko phasa ey ey bendifunda ngebhasa re bendifunda ngebhasa re ikhulele kasi ey ey bendifunda ngebhasa re re bendiqonde kapa ndiseko phasa ndingenakhanja ne ne